Tafuya bagutikum masienti kayova. Inya usam zafia semi masangwe na kwa Jerusalem. Ugugungani.
Ugugungani. Ugugungani.
Amandla fihle ubuso bakho Nkosi esonweni sami uqime zonke isikhohlakalo sami kuba Nkosi kuyo inkosi uThixo wethu kukho izibele nesiqalelo nokuba sivukelanga kuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekile ebusweni bakhe ungungumkani Jesus, Doshoye Yehova, kodwa kufanelekileyo. Nkosi yam kungabi ngenqubo yakho. Hlezi into ezinto encinane. Guqukani ngengoko ngokuba kumkani bukaThixo. Guqukani ngengoko. Bumkani bukaThixo bezulu bukufuphi. Ungukumkani. Titi kuye bawo donile ngakulo izulu nasebusweni bakho andisafanele ukubizwa kwembandi umnyana wakho athi sewungangene kugwebeni kwesicaka sakho ngokuba kungalungile namye uhleliyo xeshikweni sitshoyo ukuthi asinabo ubono siyazikhohlisa sithi inyaniso kaYehova ingabikho kuthi kodwa xeshikweni sizivumayo izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke ukungcola kwethu bathandwa isibhalo singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo baba sivume sicela izono zethu esininzi nokukhohlakala kwethu sakugqiba ukuvuma izono zethu sakugqiba ukuzimisa phambi kothixo senze umthandazo sithi Nkosi siyakuthandaza khula abantu bakho esiphosweni zabo size sithi ngabe ubele bakho obukhulu sisindiswe ezintanjeni zezezono sizenzileyo siphakamisa igama elinguKristu siphakamisa ukumkani kakumkani siphakamisa uNkosi kaNkosi kuba nguye yedwa umathunga eGiliyadi ungukumkani Ungani.